laamaha ammaanka degmada Baydhabo ayaa wada shaqayn dhowla leh dhalinyarada degmada, waxaana xaafadaha ka dhisan guddiyo dhalinyaro ah oo ciidanka booliiska kala shaqeeya sugidda amniga Baydhabo. Wada shaqaynta ka dhaxaysa ciidanka iyo dhalinyarada xaafadaha ayuu sheegay guddoomiyaha dhalinyarada degmada Baydhabo inay ku timid wacyigelin badan oo ay sameeyeen dhalinyarada iyo ciidanka. Guddoomiyaha dhalinyarada degmada Baydhabo Isaaq Xasan Ducaysane ayaa ka warbixiyay wada shaqaynta ka dhaxaysa guddiyada dhalinyarada ee xaafadaha Baydhabo ka dhisan iyo ciidanka booliiska, waxaana dhalinyarada ugu baaqay inay si xooggan ula shaqeeyaan laamaha ammaanka.
Bil barkaysan ee Ramadaan la kajar, Ilaahayna cibaadadii iyo soonshu iyo salaadii la aqbalay Noowel. Run ahaantii dhalinyarada degmada Baydhabo door muhiim ah ku qaadaya arrimaha xasilinta ama arrimaha nabadda markii lagu duugo. Baydhabo way ka koobanta tumo xaafadood iyo meelo raay deegaano oo Baydhabo hoos ku yaalla si toos ah degmada Baydhabo lagu xukumo jira. Tumanka xaafadood waa inay ku dhisanaha urur dhalinyar oo guddoomiyaasha dhalinyarada xaafado ay ku xoyeenadiyo xaafado Baydhabo, xaafad kasta dhowr rug oo booliis ay ka yaalaan iyo ciidamada qiyamasha shal duwan kaleeto. Wali si dhow la shaqeeyaan marka ciidamada oo dhan qiyamasha shal duwan si gaar ah wali rugo xaafado booliis deganaya si dhow kula shaqeeyaan. Haddii unaana ururka dhalinyarada degmada Baydhabo marar qaarkood wali la afraana ciidamada geesiyaasha oo furmo meela raa magaalada Binaashi ayaa kala afuraan, ha kala roondayaan, waqti kala qaadaan. Intaas dhan walaan weelaan way ku mid ahaa marka in uuna ka noolaan nabad waarta iyo xasiloono oo maxay ahayto lungwada dhunyi in oo kuwada noolaana qandir oo ah in dowladnimada kaaban, dowladnimada garab surumaan in oo nabadda ku shaqeeyaan oo hay-ado amni qiyamasha shal duwan la shaqeeyaan oo garab surumaan wali xog maxay ahayto oo arrimaha lidka ee nabadda iyo hay-ado amni qiyamasha shal duwan la shar garayaan. Hoobalan dhibaatada deerta u deegaanka roog ka saamayaas walaalkaa ka jari kor, adaa ka jari kor, taawukaa ka jari kor, familkaa saamay kor, sidoo kale mayla raay guud ahaan. Wana dhan dad walaale, innamal mu'minuuna ikhwa.